mukaifu kumobutonde bwensi nokumalawo okusindikiriza ekyeya mu disitulikiti ye Kalungu Rotary Club yeruka ya esimbye emiti egisusse mu kikumi ekiramba ku masomero agali mu town council ekyamuliibwa mu nteekateeka etuumiddwa Mission Green. Omwezi guno ogwokusatu bana Rotary mu nsi yonna baagwayo nga gwa kusimba miti era Rotary Club yerukaya mu kusimba emiti eyambiddwako bammemba okuva mu ZRCC okuli eyekyambala Mabuye, Yebakijjula ne Kyamuliibwa ne Interact Club eziri mu kitundu ekyo. Emiti egisimbiddwa kubaddeko egyeibala n'egireeta ebisiikirize era pulezidenti wa Rotary Club bwe yeerukaya Paul Kasiita agambye nti baakutalaaga disitulikiti yonna ne basimba emiti kwe kusaba abalala ababeegatteko mu kaweefube ono.
Mwana okimanyi kyaveeka nga talina kyali kati bw'afuna enteekateeka ku ssomero ne bawanula enjawu tuziyita njawu enevuddu woffene kyamiri omwana atlisiti abeerawo kubanga okusiba kusomera omwana nga talidde waakiri omuwa omuyembe kyonoolirako kuki ate bw'otuuka ku ssomero nga headmaster yakoze enteekateeka bawanuddeyo endebe nga ssatu ezonga baziwa kilasi abo baba bafunye ekibala kiba kirungi nnyo era n'emisomo gitambula kiki Rotary Club eno yeerukaya ekutte disitulikiti yonna eyeekalungu n'olwekyo n'abatuwa obuyambi bw'emiti bongeremu amaki amaanyi f'omulimu tugukwasiza mwani tutadde emiti wonna kati tugenda kukwata community.
Dr. Margaret Nabagalantambansi akuliddemu enteekateeka eyo ey'okusimba emiti era nga yakulira okuyingiza bammemba mu Rotary Club yeerukaya akubiriza bannakalungu beegatte ku club eyo bakyuse ekitundu kyabwe.
Bulati wetu batukola nisirali yevulamu kwa na choche ichimu balotelia na sirakola tugawa free healthcare tugawa tuwa netufuna abasawa avenja ulu ba doctors avenja ulu abas ma special like ngo wa manyo wa dental tuino wa maso tuinana akola ear nose and filbometer ear ni tisajon kugamba abantu ababu lingeri ati nendwa dezabu lijo nazi nezama leli yoba msujia gwensili nendwa dezutawa nyazi na alusazi vichi tujafune misome jenja ulejevi yevulamu kuloku satolujia. Byonna tugenda tubikola kugamba ne tubanga obulamu tubugonza wetuli.